kwa mimi na nini na nini na nini na nini nini
bora ni
another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Mama, to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only.
Sitaki mapenzi, nataka jipongeza. Namwita yo baby, kumbe naye na baby. Oh, nimuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi dunia na mistress.
kama kupendwa mimi. Nitajipenda peke yangu.
Kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala. Kasama kwenye penzi utwara badala kusaka miambala.
Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paumbo. Akaunti na soma na kamwili kana nona.
Shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. ishingapi, ishingapi, auna hela.
DJ Moria.
Nimeachwa staki tena maswali. Naenda bichi kula upepo bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali. Naenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
DJ Moore.
Najita kata, nikakutia timu jengo nisija kupata. Akili karuka wazimu, takula jebata. We ni mtu muhimu nikiwa na wena.
Halo, 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 halo. Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana,
afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana.
Nilika kinyonge sana
tajiri, unadu tajiri,
wajani agize bombe nyama
tajiri, unadu tajiri,
ya bebe zilete savani
tajiri, unadu tajiri,
tajiri ya taripa bwana
tajiri.
Nilikupigia simu, chaji kakata. Nikakutia timu jengo nisija kupata. Akili karuka wazimu, takulaje bata. Weni mtu muhimu nikiwa nawe na jipata.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter. Hello? At DJ Moria.
Hello? 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 Halo, halo. Kwanza unaga mabozi,
hauna mamba.
Unaga mamluki,
hauna mamba.
Kipa uozi,
hauna mamba.
Kioza unuki, tulika kinyonge sana
tajiri, unadu tajiri.
Waja tuagize bombe nyama
tajiri, unadu
hey. Wanangu wazimike jama
tajiri, unadu tajiri.
Tajiri ya taripa buwana
tajiri, unadu
hey, hey, hey.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
DJ Moore.
Aya funga mageto. Ale funga mageto. Aya funga mageto. Hello. Pesa nyingi ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto bono, no. Shauli zao,
oh, oh, oh.
mpya tulikwao. Na mwaka huu tutapiga bebe zao. Tumetoka chaka kubidika.
Shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kubidika.
Shimo limetema.
Wanangu yuko wapi? Tugawane umasikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Awe.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata.
Oh, oh, oh.
Ya wala hatuoni wala tuziki ya kili ya mbwata.
Oh, oh, oh.
Saguni ye, leo wamemaliza utata.
Oh, oh, oh.
Kakule kesa, mbwa kala mbwa, kupaka kala paka.
Oh, oh, oh.
Awe, chaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo ni mjema.
Saguishi ni maisha kideu.
Shimo ni mjema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo ni mtema.
Wanangwe wapi? Tugawane umasikini.
Ame mwisho kitu nangwe.
DJ Moria.
It's the kids, babe.
Kipane bane mwisho kitu nangwe.
Ay, ay, siba nige platina miwe. Ay, akushin kandin kipi namba. Entano sike manu shai namba. Shai namba busa buse. Akushi pe fresh tola gala. Achigu pegele potoza. Afuni ninja seba niga. Akipi diamond tola gala. Seba nige peti na miwe. Akushi nkandi ni kipi namba. Endonu sike mbali shai namba. Shai namba busa buse. Akipi pe fresh tola gala. Achigu pegele potoza. Afuni ninja seba niga. Akipi diamond tola gala.
Sina chaji kweli, yani uko na bebe ina minyama tuku. kumbache mwenyewe.
Ndio na akili wewe zinachaji kweli, yani uko na danga lina miela, tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe zinachaji kweli, yani uko na danga lina miela, tukuachie mwenyewe.
Facebook and Twitter at DJ Moria.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuone, tunavyo kula bata iwachone. Sisi sio levo za watu bonu, bado wananuka maziwa watu kwa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao sio wengine, sisi yao, sisi yao.
Oh baby, when you come out of your eyes on me, kwa moyo hakuna matata shaka kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. Tazama soni, my one and only. Nima falling kwa penzi laka shaka tata tata. When you call me, sauti ya kwenda ni kama tata tata. In the morning, nacheza rumba chata tata tata. And you know me, when I'm falling.
DJ Moria.
Ye mapenzi ya menishika haswa, sando nini na vyo penda uyo wapa. Saibi na vima nikitembea na nata, na enjoy mapenzi shaka shaka.
Yeah.
trip Zanzibar. Need a rock in the rock. Need a Betty on a yacht Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're 90-90. Kunare batam nati nati. We're 90-90. Kunare batam nati nati. So let's go party. Mdoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Shetani amepika. Leo ndani nitunge video kwa na wika. DJ ya Josefa. Nizo mwepo ya chonjote chesa.
Sayo leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani. Mnyama ana mpinzani.
DJ Moria.
Hatushiki kiki kiki. Hatukamati kiki kiki. Watoto da. Watoto msimbazi. Ita mashabiki kiki kiki. Umianzo titi titi titi. Nafsi muhu. Kombe msimbazi.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
We, unamjua Simba?
Nyama.
Show you a picha mnyama?
Nyama.
Huyo ni wa Insta mnyama?
Nyama.
Huyo utopolo mnyama?
Nyama.
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 Wavikombe vingi mnyama?
Nyama.
Anaupigia mwingi mnyama?
Nyama.
Unyama ni mwingi mnyama?
Nyama.
Nasema, unamjua Simba?
Nyama.
Kwa kimataifa mnyama?
Nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama?
Nyama.
Anatupeperusha mnyama?
Nyama.
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 Kwa vikombe vingi mnyama.
Nyama.
Kwa kimataifa mnyama.
Nyama.
Ana upige mwingi mnyama.
Nyama.
Hatushiki kiki kiki. Hatukamati kiki kiki. Watoto da. Watoto msimbazi. Ita mashabiki kiki kiki. Umianzo titi titi titi. Tafimu huu. Kombe msimbazi.
Sio leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani.
Oh, sisi Simba. Sisi kama bingwa. Sisi kama bingwa. Afrika kisha. Sisi Simba. Sisi kama bingwa. Sisi kama bingwa.
Daddy, me I want to party. Daddy,
wezenu mimi sijui kutongoza. Washijipitisha na mwaga hela. Oya mwezenu mimi sijui kutongoza. Washinifikisha na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Asante.
tafadhali. Kauko na bebe ifiche mbali. Nani kuna wana wanaponda mali. Kasi wana mwaga madolari. Yeah. Wanagiza, wanagiza dorime. Kama una hela za mawazo nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza dorime. Taratibu na tungi la ofa usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako. Squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako inakaribia kula kwako miwangu. Na ficha, na ficha kwa pani. Na ficha, na ficha kwa pani. Na ficha, na ficha kwa pani. Baby wangu na ficha, na ficha kwa pani. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mafisi wale wanavyoitaza mapisi pale. Sio gamana wadisi wale. Baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako. Squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako inakaribia kula kwako miwangu. Na ficha, na ficha kwa pani. Na ficha, na ficha kwa pani.
Na ficha,
na ficha kwa pani. Baby wangu na ficha.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa.
DJ Moria
Mishwareli, kwako nimweka nuta. Walo kwambia nala Zuchu siyo kweli onazusha.
Wanaoka vikao sisi kutujaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze biti kwenye urokaji. Tuko teni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama wainuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chitaki 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 mi. Kwa chana na wewe. Chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umeme wajakata. Mapenzi mweze kiwango, na umejali otalata. Na unanijua kwa jambo, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, chi, chi. Amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti. Nimeoza je sasa. Amuli chi chi chi. Amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti. Na kuwacha je sasa.
Wanaoka vikao sisi kutujaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bibi kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama wainuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chitaki 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 mi. Kwa chana na wewe. Chitaki 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 mi.
Yani kama yangu utaipata hata mkibana.
Yani kama yangu utaipata hata mkibana.
Hai mama kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama kumbe squeeze wa chawi.
DJ Moria
yangu utaipata hata mkibana. Hai baba, no mapepo kia kime.
Hai baba, no mapepo kia kime.
Mungu baba tusa.
kumbe tumelewa. Idunia kuna watu wanaboa. Mungu Baba tusamehe tumekunywa. Idunia kuna watu wanake.
Chikiri pa 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 pulipu.
DJ
Moria. Nikivanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi nikivanikiwa, wote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
Sopenda wewe kufanikiwa, wote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
DJ Moria.
Yani kama yangu, kaipata hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wachawi so wazee.
Hai mama, kumbe squeeze wachawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata kibana.
Kama yangu, taipata hata kibana.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Hai baba, naona na mapepo tu ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Dunia kuna watu wanaboa. Mungu Baba tusamehe tumekunwa. Dunia kuna watu wanaboa.
Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti, na magoma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, penda gima.
DJ Moria.
Na na na, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher, a teacher konde. Teacher, teacher konde. I'm ya teacher,
DJ Moria.
Teacher konde, teacher, a teacher konde. Hey! Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, penda gima kiki. Ona nana, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher, a teacher konde. Teacher, teacher konde. I'm ya teacher, teacher konde. Teacher, a teacher konde. Teacher.
Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Bakana. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe fani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by show,
shoka.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
sina kibunda. Bebe imetaka
ba DJ Moria
mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Halo supu 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 aye niseme nziseme
sema
niseme nziseme
sema
ah uyo mtu ana utaka kasala ma. Eti ni semen siseme
Sema
ni semen siseme
Sema
ah, uyo mtoto ana utamu kasali mama hey. Aye Badi Achino wana man Oosh Papi papi la Abwai wana man
Basi shengo masa sema tambe Gio, Jaiva, away, unjan man. Go away, jealous man. Ngakhulile impumelo ya, stay away man, you better go rest man. Away, unjan man. Go away, jealous man. Ngakhulile impumelo ya, stay away man, you better go rest man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi nikimtosa. AJ, AJ, kumkoleza.
Kila mwirandi city everything we do is dirty ayo hey, wete
lika mbuzi mbuzi kanguka kwa muza supu halo
kila mwirandi city everything we do is dirty ayo hey, wete lika mbuzi champagne
supu 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 supu
so
aye
mama.
Niseme nziseme
sema
niseme nziseme
sema
ah uyo mtoto ana utaka kasa ma. Eti ni semen siseme
Sema
ni semen siseme
Sema
ah, uyo mtoto ana utaka kasa ma.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do me and you la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do me and you la vida loca. Onjeshe, onjeshe, onjeshe kidogo suna
DJ Moria.
Aya waoneshe, oneshe, oneshe unavyo puna. Girl, that he wine, that he wine, that he wine way baya una. Girl, that he wine, that he wine, that he wine way. Kissin ma, bebe ma, kijitin ma, kitin ma. Aya ma, 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 ma. Aya ma, 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 ma.
Yeah.
So
unanipenda wena, unanisikia wewe. kuchumera Nipe sugar, kufuna wena Nataka nilo, nataka mwa Wena weka, nipe water Holy water, I need me love So nice Fukua, fungua, vibe
Kijitima, kitima, ayamwa, mwa, 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 ayamwa, mwa, mwa, mwa,
yeah.
So nice. Pereka, rudisha, nice. So nice. Furika, funuwa, nice.
Kijitima, Sianajua mana nafanya kusuri Kunikomesha, anani kometa Shajishusha sana mbaka sina uji Anijoreja, anani
DJ Moria
Acha nitwe mlevi, acha nitwe popu Kila kikiva kia tuchangu za utemei Acha nitwe malaya Acha nitwe mdangani Hila ukigiva kia tujangu na ukemei
Tomorrow
Tukwa papaka tomorrow Tukwa papaka tomorrow
Tomorrow
Tukwa papaka tomorrow Tukwa papaka tomorrow
Tomorrow
Tukwa papaka tomorrow
Anasema natoka na we mazepetu, betu Anasema natoka na misamu betu, betu Kosa chokoza ndega meruka blu, meruka blu Misi nakosa ila ananitia tu, ananitia tu Naonewa yo 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 Na nyanyaswa acheni yeah.
Acha nitwe mlezi, acha nitwe popu Kila ukikiva kia tuchangu kwa utemei Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangani Kila ukikiva kia tuchangu kwa utemei
Hadi tomorrow,
tukwa papaka tomorrow
Oh ya Mr. DJ
DJ Moria
Paka tomorrow,
tukwa papaka tomorrow
Shushengo makali,
tukwa papaka tomorrow
Hello.
Tukwa papaka tomorrow
Tukwa tukwa sana, tukwa sana
Tukwa papaka tomorrow
You're now watching another monthly video mixes It's DJ Moria